And now I'm going to tell you to Mark chapter 13.
I am reading from verse 30 to Mark 13.
In a summa tangiosa era della dina bini, blanco o minatatu a Mark of Tagatifu.
He says,
in a summa,
no one knows about the day.
Walakini apana ajoya bari ile siku.
Or the hour.
Wala sa.
Not even the angels in heaven.
Sio hata malaika walio mbinguni.
And he says, not the Son.
Inasema wala mwana.
But only the Father.
Ila baba peke yake.
33.
33.
Be on guard.
Angalieni.
Be alert.
Kesheni.
You do not know when that time will come.
Tena, kwa kuwa mjui wakati ule utakapo kuwapo.
It's like a man going away. He leaves his house and puts his servant in charge. Each with his assigned tasks. And he tells the one at the door to keep watch. I'm going to explain to you a bit, don't worry. Verse
35.
Therefore, keep watch. Because you do not know when the owner of the house will come back. Whether in the evening or at midnight. Or when the rooster crows. Or at dawn. If he comes suddenly,
kama atakuja ghafla,
do not let him find you sleeping.
Usimwache kupata umelala.
What I say to you,
ninayowaambia nini?
I say to everyone,
nawaambia ni wote,
watch.
Kesheni.
Watch.
Kesheni.
In 1 Corinthians chapter 6.
Katika Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 6.
Verses 12.
Mstari wa 12.
To verse 20.
Mpaka mstari wa 20.
Listen to what he says. Verse 15. He says, do you not know that your bodies are the members of Christ himself? Shall I then take members of Christ and unite with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites with the prostitute is one with her? Do you, verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Listen very carefully. The day and the hour
siku wala saa
is not known. Nobody knows the day. All the hour. But when Luke talks about this,
Luke,
this unknown day, he introduces sleep and the need to be awake. And then he introduces another factor. When Mark talks about it, he introduces the sleepiness.
Anatambulisha usingizi.
The need to be awake.
Nahitaji kuwa mtu ameamka.
And later on.
Alafu baadaye.
He introduces a house.
Anatambulisha nyumba.
A house.
Nyumba.
And he says.
Anasema.
What he meant.
Aliyomaanisha.
But the day is not known.
Ya kwamba ile siku haijulikani.
And the hour is not known.
Na saa haijulikani.
It is like a master.
Ni kama bwana.
Who leaves his house.
Ambaye anaiacha nyumba yake.
Some people in church.
Watu wengine wanaitawala.
Then he goes away.
Alafu anasafiri mbali.
And he takes one person.
Na anachukua mtu mmoja.
And he takes one of them.
Na anaguza mmoja wao.
And he puts at the door.
Na anamweka pale langoni.
And he tells him.
Na anamwambia.
Please watch.
Tafadhali kesha.
and he gives them tasks. You shall be a worshiper. You shall be a keyboardist. You will be anointed to run the public address system of the Lord. You shall be ushers. You will lead, you will be evangelists and teachers of the word. He gave tasks. But then he took one and he put at the door and he said, watch. And then he said, what I said to you, I said to everyone, watch. Wow. Now I understand the message. There is a house. There is a house that you must keep. And I am so shocked today that kumbe that house does not belong to you.
Kumbe ile nyumba si yako.
Kumbe is not even your house.
Kumbe hata si nyumba yako.
But why are they treating it as if they are house?
Lakini kwa nini wanaichukua kana kwamba ni nyumba yao?
They preach what they want.
Wanaubiri wanachotaka.
They say what they want.
Wanasema wanachotaka.
The women dress the way they want.
Wanawake wanajivika jinsi wanataka.
As if that house belongs to them.
Kana kwamba hiyo nyumba ni yao.
And yet today,
ili hali leo,
I have just understood.
Nimetambua nikaelewa.
That house,
ya kwamba hilo nyumba,
actually belongs to him.
Kwa kweli ni yake.
And he gave tasks.
Nalipeana kazi.
And he said,
na akasema,
it will be better.
Itakuwa fadhali zaidi.
For that servant,
kwa ule mtumishi,
whom the master will come,
ambaye bwana atakuja,
and find him,
na mpate,
doing what he was assigned.
Akifanya ile kazi ambayo alipewa.
Are you doing what you were assigned?
Je, unafanya ulichopewa kufanya?
If you're supposed to be evangelist, teacher of the word in this church,
kama kuwa
mwinjilisti mwalimu wa neno katika kanisa unafanya hivyo, kama kuwa mara alipatia kazi la kuwa mwinjilisti kanisani hapa, ama mwingine alipatia kuwa yule mwalimu wa neno
mwingine,
ama mwingine akampatia kazi ya kuwa shemansi, ya kupokea watu, ya kushughulikia watu, mwingine akampatia tofauti, don, in Spanish they say don, akawapatia different gifts.
Mwingine akampatia kazi ya kuwa mwinjilisti, mwingine akampatia kazi ya kuwa mwalimu, mwingine akampatia kazi ya kuwa shemanzi, kupokea watu hapa, kazi tofauti, wanasema don katika Kispaniola.
Are you doing the work that he assigned you?
Unatenda kazi ambayo alikupatia?
That is the message when he says,
wende utume anavyosema,
the day is not known.
Siku haijulikani.
And the hour is not known.
Na saa haijulikani.
The message is this.
Ujumbe ndio huu.
That the master,
ya kwamba bwana,
he has given several tasks.
Amepeana kazi tofauti.
And people ought to be working.
Na watu wanastahili kuwa wakifanya kazi.
He gave tasks.
Alipeana kazi.
Are you doing your task?
Unafanya kazi yako?
Or you are saying, look, I am tired.
Ama unasema pizama nimechoka.
But Jesus was never tired of the cross.
Lakini Yesu hakuwahi kuchoka msalabani.
Why are you tired?
Kwa nini umechoka?
Oh, it was just carelessness.
Ah, ilikuwa tu kukosa umakinifu.
Oh, I was just careless.
Nilikuwa tu nimekosa umakinifu tu.
I said, no, I don't accept it.
Nikasema hapana sikubali hiyo.
How can you be careless this last minute?
Unahitaji kosa makinifu dakika ya mwisho.
He says,
anasema,
the day,
siku,
and the hour,
na saa,
is not known.
Haijulikani.
How can you be tired?
Unahitaji kuchoka.
And the pastor,
na mchungaji,
he put at the door.
Aliweka pale mlangoni.
If the pastor falls asleep,
kama mchungaji analala pale,
everybody goes to hell.
Kila mtu anaenda jehanamu.
But you must do the work.
Lakini lazima utende ile kazi.
Because he did his part.
Kwa sababu yeye alifanya sehemu yake.
Everybody who loves him.
Kila mtu anayempendaye.
In this last minute.
Katika ile dakika ya mwisho.
You must do your part.
Lazima ufanye sehemu yako.
The day is not known.
Siku haijulikani.
And he says.
Na anasema.
The master.
Ule bwana.
He left you in his house.
Alikuacha wewe katika nyumba yake.
And he's coming back to his house.
Na anarudi kuja kwa nyumba yake.
To take those who you will find working.
Kuchukua wale ambao utawapata wakifanya kazi.
Are you evangelizing at your workplace?
Wewe unafanya evangelistic katika mahali pako pa kazi?
Are you a Christian in your workplace?
Wewe ni Mkristo mahali pako pa kazi?
Let me tell you how you can evangelize.
Wacha nikwambie jinsi unaweza kufanya evangelist.
By making sure you walk in holiness.
Kwa kuhakikisha ya kwamba unatembea katika utakatifu.
By making sure you walk in righteousness.
Kwa kuhakikisha unatembea katika haki.
You don't have to tell me, oh, you see in our workplace, if they find you with a Bible teaching somebody, they fire you.
Hauhitaji kuniambia, unaona eti mahali pako pa kazi, ukikupata na Biblia unafundisha mtu hata kufuta kazi.
You can open a Bible in a law firm.
Unaweza ukafungua Biblia katika kampuni ya sheria.
You can open a Bible in the government office.
Unaweza kufungua Biblia katika ofisi ya serikali.
You can open the Bible in a computer farm in the university.
Unaweza ukafungua.
You can open the Bible in the streets.
Katika chuo kikuu na hata katika mitaa.
And say hey.
Nasema hey.
I see you in a hurry on cell phone.
Naona kuna haraka sana katika simu yako ya
mkono. I see all of you are talking like this.
Inaona wote mnanena namna hii.
Can we talk? Can you cut it?
Unaweza ukaikatanisha tuongee?
He said, then it stops. He said, what is it?
Alafu anakomesha anasema nini?
He said, how about the Jesus of Nazareth?
Unamzama na je, nakuhusu Yesu Kristo wa Nazareti?
Have you given him a chance?
Umempatia nafasi?
Then he said, oh.
Nasema, oh.
Who are you?
Wewe ni nani?
Today I had a bad day.
Leo nilikuwa na siku mbaya.
And I was praying that the Lord sent somebody to me.
Na nilikuwa nikiomba Bwana atume mtu kwangu.
And I believe that the Lord.
Alafu naongoza kwa Bwana.
Just by walking right.
Kwa kutembea tu katika haki.
When people at your work will see.
Wakati watu mahali pako pa kazi wataona.
They will say.
Watasema.
Her God.
Mungu wake.
I want.
Ninataka.
When they see the light.
Wakati wataona ile nuru
that you are emitting
ambao unaangazia,
they will take Jesus.
Watamchukua Yesu.
And so he introduces the house.
Alafu anatambulisha nyumba hapa.
And in 1 Corinthians chapter 6 verse 19.
Na katika Wakorintho kwanza mlango wa 6 mstari wa 19.
We see the second level of that house.
Tunaona kiwango cha pili cha hiyo nyumba.
That your body is the holy temple of the Holy Spirit.
Ya kwamba mwili wako ndio hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu.
Your body is the holy temple of the Holy Spirit.
Mwili wako ni hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu.
And he expects you.
Na anakutarajia.
You'll be doing a lot of work in that house.
Uwe ukifanya kazi nyingi sana katika hiyo nyumba.
Fasting.
Kufunga saumu.
Praying.
Kuomba.
Going preaching.
Kuenda kuhubiri.
Working in that house.
Kufanya kazi katika hiyo nyumba.
There is something very critical that Mark brings in also.
Kuna jambo nyeti sana ambalo Mark analeta hapa.
When Mark talks about the hour and the day is not known.
Wakati Mark anazungumza kuhusu kuwa ile saa wala siku haijulikani.
The Gospel of Mark.
Ile injili ya Marko mtakatifu.
He presents this item.
Analeta ili jambo hiki kipekee.
About the unknown day.
Kuhusu siku isiyojulikana.
He presents it as a hindrance.
Anaileta kama kizuizi.
To your faith.
Kwa imani yako.
Because it gives you faith.
Kwa sababu anakupatia imani.
Then he turns around.
Alafu anageuka.
And say, by the way, the hour and the day is not known.
Na anasema kwa hakika siku na saa haijulikani.
Listen very carefully now.
Sikiza kwa makini sasa.
The reason he brings that.
Sababu analeta hayo.
Is to build the faith.
Ni kujenga imani.
The only those.
Ya kwamba wale pekee.
Who strictly walk by faith.
Ambao watatembea kwa uaminifu kwa imani.
When they hear that time is over.
Wakati unasikia kwamba wakati umeomba.
On a daily basis.
Kwa kila siku.
They will walk like time is over.
Watatembea kana kwamba wakati umepita.
Only those.
Ni hao pekee.
He will find ready.
Ndio watapata wakiwa tayari.
He brings it to build the faith.
Anaileta ili kujenga imani.
But he also talks about the sleepiness.
Lakini pia anaenda kuhusu kulala.
That woe unto the servant whom his master will come find sleep.
Ya kwamba ole wake mtumishi ambaye bwana wake atakuja akampata kama amelala.
It means he introduces apostasy.
Ambaye inamaanisha anatambulisha mwanguko kutoka kwa imani ya kweli.
Falling away from faith.
Kuanguka kutoka na imani ya kweli.
He says anyhow.
Anasema hata hivyo.
There will be apostasy.
Kutakuwa na mwanguko kutoka kwa imani.
Anyhow.
Hata hivyo.
There will be the apostasy.
wema.
Upendo wa wengi is Jesus.
Upendo wa wengi ni Yesu.
For God so loved the world.
Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu.
That he gave his only one and only begotten son.
Akampeana mwanao wa kipekee.
That whoever believes in him.
Ili yeyote amwaminie.
Should not perish.
Asiangamie.
But have eternal life.
Bali apate uzima wa milele.
He says in other words.
Anasema kwa maneno mengine.
In that Noah's dispensation.
Katika majira ya Nuhu.
In these days of Noah.
Katika hizi siku za Nuhu.
The faith of most.
Imani ya wengi.
Will fall away.
Itaanguka.
From true faith.
Kutokana na imani ya kweli.
To false faith.
Kwa imani ya uongo na udanganyifu.
Watch.
Kesheni.
Watch.
Kesheni.